made beats on the beats.
Najaga numva ubivuga nkagira ngo uritinira nabaga naramenya neza niba uvuga ukuri. Struggles wanyuragamo naza nabaga nzibona amarira wahoranaga menya icyo asobanuye. Nubiya ndibutse nshaka kwirenganya nishyize mu mwanya wawe nsanga warababaye. Nubiya ndibutse nshaka kwirenganya nishyize mu mwanya wawe nsanga warababaye. Yuwe, yuwe, sorry sinakwangaga. Umpamagara ngahita nisha inshuti zigaceceka nanjye nkisekera. Byakoraga ku mitima yababibonaga akababaro nagushizemo karenze urugero. Wabaga ubabaye njyewe nikinira ngusabye imbabazi ntabwo bizongera. Ingufu wakoresheje ntizapfuye ubusa